baby.
Mane Mekani, Mekani, Mekani.
Touch, touch.
Umezaliwa mwaka gani 2005? Mtoto wa juzi unakula ngano. Napenda madam kumbuka kuna gano. Ukwe na hamba situmia condom.
Fire,
fire. Toka gitani kwa majangiri. We talk about money, madam na fasa piri.
Fire, fire.
Nete na beat kasoma shairi. Najenga gorofa ndo mana mekuwa bai. Salam kwa madam, wado ni kata.
Tell them, kwa money.
Hira siyo papa.
Taishka bap male.
Hira siri ganja.
I'm a root boy, new generation.
Haters, hamna hela. Hata kuzima beat, mina piga acapella. Na hela nyingi japo na ishiki sela.
Haters, I'm sorry.
Kama na wakela. Kalebata, una mkwanja na huma kufuata fuata. Sura pesa bonge la dem matata. Bonge la dem matata.
Yama zombi, nashindana na vampire. Mko bondi, mogea petroli mina fire. Hapa vumbi, kawaka umeka nyaga waya. Weka kambi, vibaka wana mkali waya.
Slow down, punguza hasira. Usiwe na hira, poma bira bira.
Hold on,
tuliza mpira. Hindo time ya hera, poma tena subira.
Sisa du,
mbona nani ganda, nani taka. Shaskia para panda, ikia chaka. Boss toka kitane sena time na masaka. Hapa pesa sota tizo mina juwa kuzisaka.
Na imekuwa handsome.
Hii pongera handsome. Mademo kinono na panda kwa zim. Nadako kintaka mistaki mkata stim. Nademo wako kintaka na mkamulia ni.
Fire, fire, fire.
Mina buma, wala, silu dinyuma. Wanna be sailor number one is over.
Yeto ni thari wa free, tunaishi free. Waka to my friend nation, who we? And the name of Mr. T. Kwenye ngoma hii, una hit beat of promotion, who we?
Na bishe wanangu kitani aje tusake hela ama penzi badai na atake kuzurumu kudadade kipigana nae it's a nine double six baby money makers let's make money it's time for the money boss from the street boss is right here T-Touch what up ha ha ha.